kitegedde ng'ekitongole ky'ensi yonna eky'abaana ekya UNICEF kitegeeza nga bekitandisa okwongera amaanyi mu nteekateekereza okubugiriza n'okuyamba abaana b'ennyumba zaabwe oluvannyuma lwa Ebola okukoloka mu ggwanga erya DR Congo ate ne Uganda. Ekiwandiiko ekifulumizibwa UNICEF kitegeezezza nti ebibalo byoleka nti abaana basaanye okuyamba mu ngeri enjawulo zi gavumenti n'ebitongole binnakyewa olw'okubanga ebasinga okukosebwa ekirwadde nga kino ekya Ebola bwe kiba kibaddewo oba yini kibakola ate nga n'ab'ennyumba zaabwe baba bafudde abaana ebasinga okukosebwa. UNICEF etegeezezza nti kiseera kituusa amawanga ataka okusoosowaza enkola ez'okubudaabuda abaana okulwanyisa embeera ey'okubasongamu ennwe mu kukakasa ng'abaana bafuna obuweereza obwetaagisa. Wakanyememeeza wakati mu kirwadde ekya Ebola okuwanika amatanga mu DR Congo ne munda mu ggwanga erya Uganda. Bino okubeerawo ng'ekitebe kya ggwanga erya Amerika mu Uganda kirangiridde nga bwe kiyimirizza okumala akaseera enteekateekereza okugaba visa eri bannayuganda nga ofiisi ya visa ekyayimiriziddwa mu kikendeeza okumuwendo gw'abantu abayingira ekitebe ky'eggwanga erya Amerika mu Uganda. Sabiiti ewedde yakasoba nti omutomenya fetwadde eky'Ebola mu Uganda balwo n'abantu abala biri abakakasiddwa okuba nakyo kyazuuliddwa olwo n'abantu mukaaga banansi b'eggwanga erya Amerika abaazuddwa nga basisinkanya abantu abalina ekirwadde ekya Ebola mu ggwanga lya DR Congo kwe kusalawo kingebola bwe yatuuse mu Uganda n'alangibwa mu butongole. Ekiseera kituuse Amerika eyongere okutaasa abantu baayo abakwera ku kitebe kyayo bakendeezebwe ku nsinkano y'abantu abo n'abannayuganda obwoyo bwe nakakwate ku kirwadde ekya Ebola.